ngiyajabula umuntu osendo mama ngoba wami nje ulele mangcwabe sinkinga zonke nje sibheke mina mama ngoba ngiyakhala ngiyokhala ngiyokhala yosabani sinkinga zonke nje sibheke mina mama ngoba ngiyakhala ngiyokhala ngiyokhala yosabani.
Saluboshiwe dilinda banqanda matha yole mato inovala
onglegalela ku sila mi wawa kutantantsi nomlo isofala kitchen manchester. Ngiyasaba we kanizola lazidla noma ngingazukuthi komhlaba ngoneni noma ngingazukuthi mina nomhlaba ngoneni.
Yeah.